Everything not so sugar.
Everything not so sugar.
Sugar.
Everything not.
I know you're very busy, baby. You've been working all day.
Julia.
And you're always on the road getting that paper.
To make me smile.
Na na nataka ukirudi nikupoke.
Nishamielezo ni kutoka. Mana najua umechoka. Sugar, you're my baby. Forever.
We gon' make it through.
Together.
Mi nawe.
Tunapendana.
Sugar,
you're my baby. Forever.
We gon' make it through.
Together. Mi nawe.
Tunapendana.
Yote tisa.
Kumi.
Nimeridhika,
baby,
kitu wananipa, akiniona anawika.
Yeah.
My baby knows that I am the chosen. If I am open, nana nataka ukirudi, nikupoke.
Kisha nielezo nikotoka, mana najua umechoka.
NinjaPhoenix.com.